I'm at zenbury.com. Super vibes.
Dispense on a boy. Mwina munandi dumba ndilibano bano aya 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 chuchi ndilipompa japo mwemnandisia ndingati mwina mudzanditenga kapena galeta inandisemba ndirumengelo adzasiye utenga sindina yambelelo Dalimbika, limbika, limbika Gati sindi kumveka, hello Dadikila, dikila, dikila Too low Mwina munani dumba nilipando Too low Too low Mwina munani dumba bin too low Aya Mpaja po memnandisia Ikati mina muzandi jenga Mumisonzi yanga nikuyanda mila Muga sheda mubeza ndamila Kolo munali tenga Katundu pakomo anata tenga Ome ndi matinda sibale yanga Namena kundisia mulenga lenga Tulo Ndatopa nazo ndi kufuna mpumulo Ingati ndiri ntulo Ndikunga funa mundi uze tsuga nali maloto Bali njila zochetela zonze Jomiwa isiziteka ndikati ndiziyese Mudzenjela migango mundi pulumutse Zikutenga ndawi kuti chingwe chindipese Ndine ole pela pama sopao Bantu ose wasina kwela hine Nadikila dikila ndaliso Tell me why now Tell me cause it's been too low Mwina munani dumba ndilipando Munani dumba bin too low Take it too low Too low Too low Mwina munani dumba nilipando Too low Too low Too low Mwina munani dumba bin too low
www.amadzambiri.com